Fika ni bora nilinde amani yangu, mana mchezo mjini katu siwezi. Tatizo mini kipenda wanapenda kweli, wakati hapa mjini watu wanaingiza.
I used to have a love, nilimpenda sana, kanijaza kaniacha mwenyewe. Matukio alonipiga bado sijapona, minaona mbora tunibaki mwenyewe.
Those who listen causes, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy. Those who listen causes, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy mimi. Those who listen causes.
Poteza mnazo sina, mambie exi shobo na esina. Simwazi wala kumfikiria.
Mambia punguze maneno, mambia punguze michambo kwenye status, michambo kwenye caption maneno. Mambia punguze maneno, mambia punguze michambo kwenye status, michambo kwenye caption maneno.
Those who listen causing, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy. Those who listen causing, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy mimi. Those who listen causing.
Exclusive from SureLoaded.com.